Super Lion Sounds Entertainment.
Sauti ya kuinga vuma tuka mbali.
DJ Wise.
Niko tayari mie kuanza safari.
DJ Jones.
Leo niko kwa mix.
Tatamu hatari.
Hit after hit. Hit after hit. Nipe dakika.
Raya raya.
Libala libala. Leo kaka.
Tata dojo brown skin. Kidogo dark skin. Dark skin.
Makes me say
hallelujah. Got too much money but I'm still a shooter. Don't take bad man, bad man.
DJ Wise. Wise.
DJ Jones.
Shini kamera pigeni picha toto ilu. Lijujo upika mana kasirika toto ilu.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
DJ Jones.
DJ Wise.
Don't stop giving it to me.
Hey, what's up, people? Mambo vipi? This is Max Lick and you're chilling out with DJ Wise of Super Lion Sounds Entertainment. Ruh, ruh.
Okay.
Ways,
ways,
ways.
DJ Jones.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
tata.
Ways.
Mina kuchagua wewe, wewe uwe wangu. Mume wangu, baba ya watoto wangu.
Kupendwa nawe, majaliwa kukuoa ni baraka. Mshikaji wangu wa maisha, oh baby I love you.
And for you, nina badili mienendo yangu baba.
À chaque fois, mais ma vie au fond de la maman y a mal. Mon thème en anglais était qui quand je t'ai vu. Afin d'aborder les billes, off, mina ma world. Si boy, tu connais ma faiblesse. Afin d'aborder les billes, que n'allez là, yo.
Na, king, est-ce qu'à si boy? Je me battrai toujours pour toi. Malgré ma drague, caméléon. To the left, to the right, sana. To shook it to pande. I love you, sana. I need you, sana. I love you, sito. I need you, sito. I love you,
sana. Mama banana, sana. Bulingo na, chika na memelo. Breakfast na meto. Afana, wewe ni malaika. Bebe tela meya, mama. Mina kupenda sana, afana. Je remercie le ciel,
merci Nzambe.
Afana oza benediction, bona.
Na, king eskasi boy.
Je me battrai toujours pour toi.
Malgré ma drague à Maliona.
Mote mananga ne anyo.
Vini sana kocha droite, afana.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Kapokisimo daya, kirisim na daya,
Nimeguzwa mahali na kautamu
download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Very
machoni betri lona nikikwana na feel glad niku protect the blood reako na plus picha napenda venyo kula sari na kubembeleza juna nipendeza geto ni one girl waka kuwa jeneza kila saa kunishuku misana tembeza geto ni one girl waka kuwa jeneza na kubembeleza juna nipendeza geto ni one girl waka kuwa jeneza kila saa kunishuku misana tembeza geto ni one girl waka kuwa jeneza.
Yo, what's up, mambo vipi, to boy to bed, Mr. Romantic. Yes. Leo niko for mix na DJ White.
DJ Jones.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke. DJ Wise.
Mon chéri, je t'aime beaucoup. Mais de la compagnie, mais dans ça. Mon chéri. Chao yo po nganga kufundi sa sa eh wakuli wangu moyo umeufunika kiboko yangu unenywa pako nishika kama mapenzi bele bele nakola ni washele muwe chapu pangu yona wele uwe wako ujukue poke.
Ways.
Nani sitake kitu le
kutazama. Tunapendana, ninaekufa kuzikana. Ananipa tende na mpaka sali. Mpende msipende wale sijali.
panda stairs. Ni vizuri nimetokea kufikia flow ya sabonge jonea. Nazali namposa makasi ya bolingo unayo. Bolingo ya pepe kule kauta na mwana mwasi oyo zali pembeni ye.
DJ Jones,
DJ Wise.
Lelo, 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 waseta gorandi mosina. Otieno duto yoko, yo chama, to ini epaka pawa.
Ways.
Cause I'm
Ways.
Missing you.
Ways.
Do you think of me?
DJ John.
I think of you. Padona zita wala isia zangu. Izali chanda po mi hoi. Nangu wali somnya. Sila likatu. Sito nifanya kwa masi ya atirika. Uso kwa chana. Kweli umeniteza na jifanya jasiri la moyo na wewe seka. Semiri kwa mama penzi na teketeza. Siku kusudia yele. Niyesema, wala sikumanisha, usemo kweli, bado na kupenda. I, you, I still love you, I do.
DJJones.co.ke.
DJ Jones.
DJ Wise. 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 Wise.
One time again. Tu m'as jamais laissé tomber. This is what they give me love. I've never seen. Since of a dark one.
Ways. DJ Jones.
One time again. Tu m'as jamais laissé tomber. Jesus, you're taking me love. I've never seen. So far, ta congé. You could it in be out with the key man. No movie, every girl, you took a mother test. Kukena na na, yes, you know, go with this. she juru for the challenge like this. Akira yo so choza do tambe atago faking go monezera.
Danse comme ça, bouge comme ça.
Ta fise mambo yo kuririmba kompana la babali we.
Moi je danse comme ça, danse comme ça.
Ta fise mambo yo kuririmba kompana la babali we.
Moi je danse comme ça.
Bitoni chano babutse kungwanya aho gichonsa abantu kungometa hasta la vista tu mafia oh imana niyo baba sino baba yo satana fugane fa my love zirundo ngora yemwo singatane bafia even in the fire namubiye bigoye tukumandu tesa ngena na na yesu ni kwa kutesa yendeshe juru for the twat test like this
ngena yesu chosa dote me.
Alleluia, got too much money but I'm still a shooter. Don't take bad man for belly pooper. Chante, danse, lage, ooh. I pull up uninvited, bring a butterfly and a temptation. Because my presence is a gift from God and you're looking like a ninja. Baby, oh, chante, danse, ooh, yeah. Put it like a circle, and I go handle them carefully. I knew you would address for me.
Don't
be shelly time for me.
Don't
even need part of me. But then I'm barking me. Shelly, Mr. Sam.
Come with her.
For you, baby, and baby. Shelly, Mr. Sam.
Come with her.
Brûler comme un verre, si t'es pas fond à la santé. Je monte pas, baby, sinon y'aura trop de débats.
Hello, hello, go back.
International, no be look at her. Put you for your hands, bring you closer. Show you how to dance to my
come back.
Hallelujah. Got too much money, but I'm still a shooter. Don't take back my money, Ali Poopa. Cause my money pick up and you go sooner. I'm tired of like I'm in the Yakuza. Shana come my first, I'm coming to. I'm a campaign, I'm back on my suit. My fish are showing my love, give me two more.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke. K-E.
DJ Jones.
Yeah, man. This is time for love and time for money.
Best to love,
DJ Wise.
Ole bata zote vacation mi so simi ya mami pombe. Itaji chango pate kagari kutembea mama kinyonge. Unapendeza nyakati zote ukekonda toki wa kibonge. Baby, mwenzenu nimeonja shotamu kidogo nimenokewa. Na kutoka siwe sisi gola huba nimelemewa. Wanasema ni wachena wala wajui ninachopewa. Kama ugonjwa mapenzi mimi tambani ninapepewa. Washeni kamera pigeni picha toto ilu lilivyo umbika mana kasirika toto ilu. Limebarikiwa na rangi ya hela toto ilu. Hapo nikifuma mtu nitakwenda jela toto hilo na mimi na wewe. Nimeshapata mchumba siku zina mimi na wewe. Nimeshapata mchumba.
This is DJ Wise. Kwako fala fala fala
DJ
Wise ina zuzu wa kibumala bumala wanavyonisema mitani kwamba umenikalia ni sawa isiwe kama ya fulani vichapo vitakulia sio sawa kama siwe na mimi wangu wajazaliwa na mimi niwe baraka yangu majaliwa.
Señorita, dice nyumbani uko na mister.
ama nikuje kwa fiesta. Wallahi tunaweza tesa. Oh Lord, umeumbika mama. Vita yako inaniita. Inaniita kwa majina mama. Akina shindo kukulenga. Oh Lord, yeah. Amebeba vile napenda. Anacheka vile napenda. Apewe kile anapenda. Boy, boy, boy. Amedunga vile napenda. Anacheza vile napenda. Nimesema apewe kile napenda. Ayari, katoto brown skin. Kidogo dark skin. Anapenda skunking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Na kona maringo kama vile minapenda. Katoto brown skin. Kidogo dark skin. Anapenda skunking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Tena kona maringo kama vile minapenda. You're cooking girl and you're the only one who knows the recipe. You got your money and your legacy. And now we're sharing our destiny. Oh Lord, I knew it girl. Kuna kila kitu but you're missing. Wezi peana vitu easy. I thank you baby for blessing me. Oh Lord, yeah. Money, 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 money. Fine. Initiate money, take it up, money, fine. Vina ma, money, 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 fine. Tuna pide ya inani sound sunny. Oh, amebeba vile napenda. Anacheka vile napenda. Apewe kile anapenda. Boy, 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 boy. Amedunga vile napenda. Anacheza vile napenda. Nimesema apewe kile napenda. Ay, ay. Katoto brown skin. Kidogo dark skin. Anapenda skunking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Na kona maringo kama vile minapenda. Katoto brown skin. Kidogo dark skin. Anapenda skunking. Na raga muffin. Tena kona maringo kama vile minapenda. Tena kona maringo kama vile minapenda.
Single, single, my
DJ Wise.
Penishande, nichape, mwende tusande, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo. Sengunga maingunga, ngunga maingunga. Sengunga maingunga, ngunga maingunga. Nata nikilala, naota ukichezanga madoba. Huku ukitingisha madhuda, mina wewe nitanyuria. Wewe ni malalabai, nasinzia kwa liba zako. My painting ranking, nakudiki unanidigilo. Bila wewe sipati sigino, wewe ni my painting. Bila wewe mimi ni nothing. Nyumbani kwangu nimejaza you are painting. Nah, sipokona I'm painting. Ah, nidi sanga chusa over 18, sio under 18.
Nipenishande,
nichape. Mane tusande, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo, bring it me, I don't know, niwe na nono. Niwe na nono, no. Bring it me, I don't know, niwe na nono. Niwe na nono, no. Sengunga maingunga, eh, ngunga maingunga. Sengunga maingunga, eh, ngunga maingunga. Kapeng, kapeng, kame pika luku,
luku,
lumbu tuku. Usinune iti morinadi,
iti morinadi.
Niite top shut up. Wengine wakika mwambia tu shut up. Yani kila napo kuona usiku jirani halali.
Nivi sanga tusa over 18, sio under 18.
Nipenishande, nichape. Monday to Sunday, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo, nakutaka siku zombo, ukicheza lingo. Tena kwa maringo, bring it me, I don't know, niwe na nono. Niwe na nono, no. Bring it me, I don't know, niwe na nono. Niwe na nono.
Chesa. Every guy mad over you, they wanna buy you with paper. Only wanna have a good time, so you put on your strain in your wrist lock. Never want to be alone, so you go dancing with strangers. Looking for love in all the wrong places. You've been running from life, but you cannot hide, baby, let's just face it. Can you love if you don't love yourself and you feel like you don't matter? You feel like nobody understands the money that you got. Kijipanga
Kitoka leo tajenge wazazi wami. Shukrani zangu kwa kunipanda. Kimoka leo tatetea mziki kwani kwimba ni kazi mtakaza kamba.
Toka we,
minataka kumoka.
Tawoka je,
shabikiwe kila pembe.
Toka we,
minataka kumoka.
Tawoka je,
na sijui ntatoka je. Sali la mentali niandike ngoma ngukali. Mashabiki wanikubali nifoke nifike mbali. Mziki wa Kenya uvuke boda. Na biti la chizi linagonga. Kiburi ya usta usiniteke. Asa umbali kule nimetoka. Mungu nijaze moyo wa kipeke. Uneza ukainuka ukanguka. Kauna imba imba kesho inatimba. Uneza kuwa konde ya Likiba au Simba. Wapo wanaopinga ujui kuimba. Naifanya kudo jirizika yesi kingwa. Shalalanja shafanya mjengo
nilisabwa.
Shatwaga mbaya
italanta.
Shawachwa na mpenzi kisa sina. Shalalanja
life ni hada.
Shafanya mjengo
nilisabwa.
Shatwaga mbaya
italanta.
Shawachwa na mpenzi kisa sina.
Toka we,
minataka kumoka.
Tamoka je,
shabiki we kila pembe.
Toka we,
minataka kumoka.
Tamoka je,
na sijui ntatoka je.
Aisha, mzuri kama kachoro budi kakupa mola. I'm like my oh my, macho yake anavunga. Just like a candle light. Lips zake zilivoloa kizingata. I'm like my oh my, gozi yake inavometa met. Kama shima. If you were unazani na kutamanila. Nipwe trese zaidi ya vile navodhania. Kina biyo kampani na machache ya kukuambia. Oh, oh, oh. Cause I need you in my life. I'm trying to find me a wife. And you look just like our type. You look like just my type. I swear this love is first sight. Cause you are such a beautiful man. Woman. Woman, could you be my one and only woman? Woman, woman, Aisha, 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 Aisha. Kama kachora kuno kama dondora. I'm like my oh my. Na hivyo vimacho na kekakolo. Anavyo virembua. Abadisha paka kola. Go spend on my dollar. I'm trying to make you my. Na hizo pushi zake kamudori. Anavyo kishawa. Nisha jaribu kupapasa. Dar es Salaam na Nairobi ni Mombasa. Sijamora mpaka sasa. Wakufanana uo mshepu sasa. Yeah. Maneno manumuno na chuki. Eti mara kiuno mechongesha Uturuki. Uwajibu kurupuki. Benzi lako ni asari na mino nyuki. Kelele zao za chura. Kazi ni nyimi tembo kunwa maji. Watasema mchana na usiku watalala. Umebariki wa sura. Kwenye shindano la warembo acha nkupe tajiri. Kwanza bado kijana, kifua na pajalala. You're such a beautiful woman. Woman, woman. Would you be my one and only woman? Woman, woman. Wenza kona Aisha. 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 Aisha.
Download his mixes from www.vdjjones.co.ke.
Hey, what's up, people? I'm Mo Pepe. This is Max Limited.